Yeah, nikawa wanapiga picha ya ID. Hawa smile ni kubaya ai. Wanacheza bano na macadamia nuts, alafu wanalienja ignorance walitucheka. Etnika tumechanganikiwa ka pudding. Upuzi mazuri haitoki kwangu. Kano kia 3310 even a bluetooth darasa. Nilikuwa na kabak. Kenya ime change ni shofa. Bado na kabak left. Ukweli ni boring boy. Mbona mbongi angusha jiwe juu ya mkono tujue nani first body. Tumechoose kupuuza. Opinion inatupunguza. Kelele necessary ni ambulance. Zingine hatuzikini nuisance. Zitaendeshwa na nani kasi sisi. Zitanunuliwa na nani kasi sisi. Tutabadilishwa na nani kasi sisi. Simanishi mwingine ni baba na wewe na mimi. Kiatu si black, wanaidharao eti si wax. Tukiwa kwa streets, tuna beatbox. But the present ni kichana na una locks. Wana expect ni waombe fair, nisaidie na blue dude. Nywele yako si refu ya ponytail. Sugar matuta tu, waliniambia nikawajibu. Si settle for less man, na dunk kwa rims ya success. Nipite, hata bila height ya Scotty Pippen. Nina mentality ya Rosa Parks. Kwa bus, kwa kiti sitoki. Kasi, sisi sioni. Relax, kanywele imepakwa dax. Nini wewe? Zitaendeshwa na nani kasi sisi. Zitanunuliwa na nani kasi sisi. Utabadilishwa na nani kasi sisi. Simanishi mwingine ni wewe na wewe na mimi. Mbaka inchi inipatie number plates za red. Siachi mbaka sheng iwe international language. Nasema siachi mbaka hell iwe vacant highway ya heaven. Kuwe na jam mama. Hauna position, education I could make less. Nasisiti za growth. Hisi composition nina rhyme mwisho wa sentence. Nijibu boss. Kuku ina mabawa kama mwewe. Mbona inashinda chini na mawe. Siogopi hell. Na kopa kufika heavens. Jakamua Kenya mola nitarajia. Hii dunia kutegemea mali. Nika kuteka maji ukitumia gunia. Vision za kuswim kwa ocean. Hii papa imefugwa kwa aquarium purpose. C4 walls za church. Stadium state hall.